Onani chitunzi-tunzi cha khumi chisanu ndi chitatu. Danieli mogona mikango. Danieli chapter 6 verse 14 ufika pa 24. Mfumu sana afune Danieli kuti afere mogona mikango, koma iye sana kwanitse kusintha lamulo. Tero Danieli anaponyedwa mogona mikango. Mawa mwache mfumu anacherera kogona mikangoko na afula nati, Danieli, kodi mulungu wako wakupulumutsa ku mikango? Ndipo Danieli anayanga, mulungu wanga anatumiza mngero, ndipo anatseka makama ya mikango yonse. Mfumu inakondwera kopambana. Danieli anatulutsidwa mogona mikangomo. Mukulamula kwa mfumu, adani ache a Danieli anaponyedwa mogona mikango, ndipo mosa cheda iwo anaphwasulidwa. Abwenzi, sitiyenera kuopa chomwe anthu angachite kwa ife, ngati tikhulupirira mulungu wa moyo wa Danieli ndi anzache. Ngakhale anthu atiphe ife, tili nacho chiyembekezo, pakuti Yesu anachokera kumwamba kudzatipatsa moyo wosatha.